ko kumwizera wese icyaza saba n'izina rya Yesu akize cyo saza kibona
kamenyi byawe ibikubaho azima vubiba amenyi here zo mitangiriro nonese ku kirwose twiheba
mara uri he tukire ngagi zakungana wayo yabangeka nirwose birora
See you.